years, baby.
I'm in my love. Oh, a big classy.
The 006
ends.
Baby, when in my foot, I journey deep across.
Man, a pencil, I could have.
So many questions, I'm going to be a mess.
Umenishika moyoni.
Tena kwa kila kitu, oh my. Umeshazipa woman. Pale walipochana, oh my. Ndo maana kwako mimi na deka. Weni ya sali minyuki, acha nikungate ngate. Hata nikupe boli siruki, na usiku nikuote. Nataka leo tuwakere,
Stella.
Mabusu wazarani,
Stella.
Waku wakunywa tuwakunywe,
Stella.
Tujipambe, tujipambe,
Stella.
Nataka leo tuwakere,
Stella.
Mabusu wazarani,
Stella.
Waku wakunywa tuwakunywe,
Stella.
Tujipambe, tujipambe,
Stella.
Tujipambe, tujipambe.